Mike SA, Mike Beats,
Logistics.
Ahe, chavana wena, baba tiba nina bambija Dr. Malti Majoro. Nangana mkishina studio kwa mixa kena baba kino rock spices. Hakita Mike ino, sikita malia na Mike SA. Ngasile vali DJ Stizen. Lie na London Mlandelo 645. Hey, gamu kwa no, doba wari choose.
Get to live.